Nishokela mapenzi mwenyewe. Oh, omutima gwanje oluona wewe. Kwa nini uende unyache mwenyewe? Nitakuse nanala, nitakuse, nitakuse, nitakuse nanala. Umoyo wangu uwe nitakuse nanala. Ulipata ya watu kusema
sikupe takusewe,
mapenzi kayafanya niwe
takusewe takusewe.